Lara, kuna time za kuremember. Na time ya kuremember ndo takuwa nayo peke. Bila love kuna mali tunaenda. Show me love and never show anything else. Easy moment natakazi last forever. Every moment tuko nayo jitole. Kani ulba suta kwa pukila wewe. Tafraya jua zaidi kajana kuli rain.
Ridhisha moyo wae. Siuli why, oh why, oh why. Go in the mix with the best, enjoy. That's all I want.
Enjoy, enjoy.
To feeling more alive. The reason why, oh why, oh why. Go in the mix with the best. That's all I want.
On a villa so why not fly. Villa so why not fly. On a villa so why not fly. Villa so why not fly at the same minute. Macho nayo bado nashindwa kuona. Tukiwari hakuna kitu tuta change. Bila love hakuna mali tunaenda. Show me love I'll never show anything else. Anjara ujionesha unajipenda. Time unayo sikubali kuiwaste. Real umanisha ni kwa po kila weather. Rilu manisha ni kwa pukila de.
So ridhisha moyo wae. Siulize wae, oh wae, oh wae. Go in the mix with the best, enjoy. That's all I want.
Enjoy, enjoy.
To feeling more alive. The reason why, oh wae, oh wae. Go in the mix with the best.
Ona vile sa why not fly. Vile sa why not fly. Ona vile sa why not fly. Vile sa why not fly. Ata siya mini. Mini. Vile not fly. Ata siya mini. Mini. Ona vile sa why not fly. Vile sa why not fly. Ona vile sa why not fly. Vile sa why not fly. Ata siya mini. Mini. Vile not fly. Ata siya mini.